Padali mkazi wapanda mwana amena nakala nthawi yambiri ali kulameke kuti akadaona mwana ndipo mwanzeru zaje anaomba iye udongo umene iye anaopanga mwana ndipo atakhala nthawi yambiri mwana uja anafikira pachinamwali pache mwana uja anantcha dzina lake Akudolo kwa mwana anali wokongola kwambiri kuwala kwache ngati kwa mwezi umene umakhala wachilimwe ndipo anafika nkamwini kupepa namuuza kuti ngati uli kufuna kupepa mwanayu ngati mvula ifika siyenera kuyenda naye ngati muli kuyenda kuyenera kuti iyeyu kumuuza msanga ngati wasamuuza mwanayu adzafa ndipo siku lina anachoka ulendo ali kuyenda pakufika panjira mwana uja anaona chiligonkhwiyo atachiona ndi anafunsa chinchiyani kufunsa kwache ndi anatere ichi chinchiyani ichi
ndi maswanga
ichi chinchiyani ichi Maswanga waerere aerere a
Maswanga
waerere aerere a
Maswanga
Nthawi yomweyo ali kuyendanso pasogolo ndipo kufikiranso anapeza uje mbewa nayamba kufunsanso kachiwiri ichi chinchiyani ichi
Maswanga
ichi chinchiyani ichi
Maswanga
waerere aerere a
Maswanga
waerere aerere a
Maswanga
Ole yae, ole kumatambwe, ole yae,
ole kumatambwe,
ole yae,
ole kumatambwe,
tiri kwatukwe,
ani
manenae,
ole kumatambwe.
Ndipo anaenda ulendo wawo kufikira anakafika kumudzi kwawo. Atafika kumene kuja, ndipo anamuyalira mphasa, ndikukhala pa mphasa, mwana wankazi uja Akudolo. Nthawi yomweyo, anafikanso mlamo wache, ndipo anaona nkhuku ili kuenda. Ndipo mwana wankazi uja anafunsanso. Ichi chinchiyani ichi
Maswanga
Ichi chinchiyani ichi
Maswanga
Maswanga waerere aerere a
Maswanga
Maswanga waerere aerere a
Maswanga